devi chukui be megbe jole. Devi chukui be megbe fe. Zemi jan tope o ya nyigbala. Papa o ho le ya nyigbala. Oh, David, you're queen.